You see my records.
Hey, you, you. Na wewe, tapaka shedo, tapaka wanja Takumuria gauni, twende kiwanja Kwene moyo umejenga kibanda Saki mwingine we umeni bamba Uwe ndo natembea na roho yangu Wewe ndo umeuteka moyo wangu Wewe ndo natembea na wangu mzima Mwingine sijaona Uwe ndo natembea na roho yangu Wewe ndo umeuteka Na wewe, tapaka shedo, tapaka wanja Takumuria gauni, twende kiwanja Kwene moyo umejenga kibanda Saki mwingine we umeni bamba Uwe ndo natembea na roho yangu Wewe ndo umeuteka moyo wangu Uwe ndo natembea na wangu mzima Mwingine sijaona Uwe ndo natembea na roho yangu Wewe ndo umeuteka moyo wangu